goti panwa domo basi toka ghetto naweza chizi kupeleke arikile shigi shigi de out of 10 kula 10 when chuki na webe jose the top top hapa mtasi ndio ban kastima pana for am super kame kosa piga na anki tupa one two a shaji pa yani ya mana gali si ubomba stika shai lamba dolu lamba dolu lamba dolu lamba dolu shai lamba dolu lamba dolu lamba dolu lamba dolu shai lamba dolu lamba dolu lamba dolu lamba dolu shai lamba dolu lamba dolu lamba dolu lamba
Bugatti 254
Shatire na tuna, adinari tunafakula vibari tusafi Amadiru mbutuwa, dare dare Swat na madire wana twitter ordinary Kombini ya makombinari shota tuundiyo namba Nipate bedu na wanga ini ya wale wajanja na wapeleka na rada Kula njugo ngeza nguvu na upewe rungu Upige nduru mbaka wite tu jina mungu Na kutukutwa kuna kutu wa apewe mutu Apige miti baka biti ya sikie fita
Apige miti baka biti ya sikie fita
Lamba dolu, lamba dolu, lamba dolu, lamba dolu, shai lamba dolu, lamba dolu, lamba dolu, lamba dolu, shai lamba dolu, lamba dolu, lamba dolu, lamba dolu, shai lamba dolu, lamba dolu, lamba
And as a baby girl, what took a pande gani, mina penda tuzo dhuda Nesta kipara zako za kireza reza, mina penda tuzo dhuda And as a baby girl, what took a pande gani, mina penda tuzo dhuda Nesta kipara zako za kireza reza, mina penda tuzo dhuda
Naku shiki shiki, ukini lola lola mami, mimi ndio bad man Uki shiki shiki, uki dondo dondo dosa, wewe ndio bad girl Shoto na chachisha Ochungulo familia badilisha Mini Rastaman Natoka Saudi Mr. H song zime washika Nairoba recall 911 Timure uku chichindi anawateka
Anyeze baby girl Watoka pande gani Mina penda tuzo dhuda Nakipara zako za kireza reza Mina penda tuzo dhuda Anyeze baby girl
Yeah. kimya najivunia. Uko kijijini bwa nilikoni, hapa mjini nimezamia. Ndoto zile kwa kucheza boli, mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy I'm sorry, ukiwa bingu ninajona frahia. Kama utani sinikaza kuimba, Mungu siasumani nikakutana na mega. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Yeah. Fitina za ndani ndani marakimu wanavimba, atapendwa na nani injili ya masekula. Nikajipa imani ipo siku nitashinda mana Mola ndo mpaji. Yeah. Now I make my paper,
my paper.
And I bless my family. Ole walo nicheka,
nicheka.
And zinavaga kanda mbili. Never, never, never give up. Never, never, never give up. Never, never, never usikate tamaa maana Mungu anakuona. Never, never, never give up. Never, never, never give up. Never, never, never usikate tamaa, hangaika kila kona. I remember mama told me wangalia usoni, ukiwapa kiso wana kusema.
Ban them, negativity, hypocrites, me ban them. My life, ban them, ni chan, me ban them. Wanani sema, tifai, me ban them. Ban them, negativity, hypocrites, me ban them. My life, ban them, ni chan, me ban them. Wanani sema, tifai, me ban them.
Now I make my paper,
my paper.
And I bless my family. Ole walo nicheka,
nicheka.
And zinavaga kanda mbili. Never, never, never give up. Never, never, never give up. Never, never, never.
She's a wine machine, wine machine. Wine machine, she's a wine machine. Wine machine, wine machine. Wine machine, she's a wine machine. Wine, wine,
wine machine.
Wine, wine,
wine machine.
Whiny, whiny,
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 wine machine.
Come here, girl. What about she can shed a little tonight? That's my love. Did you can you not like? That's my love. My fisty water fight. My fisty water fight. My fisty water fight.
True, my shash.
Baby girl, will you give me a chance? Yeah. Let me tell you what you feel in me heart. Yeah. Me feel like you are me side. Yeah. One time when you're on the road, come up by. Yeah. Assassin out of blocks, now my shop the place. Yeah.
Whiny, whiny,
wine machine.
Whiny, whiny,
wine machine.
Whiny, whiny,
wine machine.
Whiny, whiny,
wine machine.
She's a yeah. Wine machine. Wine machine. She's a wine machine. Wine machine. Wine machine. Wine machine.
Hey, click. Picture take. What you put? Watch homie set. What's her ass when me post this? Number one like a trophy. That one here. Make your sweat. Crash net. One reset. Make you something for holy. Use me camera control.
Yeah, 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 you bossy. Forward to me, you me want see. But you be like, no, no. No,
no.
Just want to see a picture. Me love the picture, all you bossy. Follow what you do, me hit my wife. I'm about to be right now. I just want to see a picture.
Bugatti 254.
Mixing,
mixing, mixing, mixing, mixing the beats.
Nike zima washa buda cheza na nari yati. Buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari yati. Buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari yati. Buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari yati. Buda cheza na nari.
Shika japa shika mtoto daily bubblers.
Pige mungu kwa nini ni hola gala dance. Shike meza shike unanga yani double chance.
Mami do fisi kona rada kuna kosa bond.
Yuka ni kubenga.
New position, 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 yala new position. Nike zima washa buda chesa na nari yati, buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati, buda chesa na nari.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ, and if your gal doesn't know about it, tell her to ask her girlfriend.
Bugatti 254.
And the bed, you feel bang it again. And if you take it as a door, you slam it again. Bubble, bubble, till down, and I show my head. Bubble, bubble, till down, and I rip my bed.
Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater.
La la la, love it when you take it and you take it. Sit down on the mat, take it and vanish like a magic. Skip it and you happy if you sell, you make a profit. Up in the attic of the tower, we go at it. Good thing I am a swimmer, so damn the aquatic. Can you so erratic, keep us so you give me graphic. And the yo, in a every little topic. And me wish me coulda take you, put in a me pocket. Make you suck all night, tell Superman you are the kryptonite. Your strip tonight, fit take tonight. You arrive and it and dive.
Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater.
In a deep river, come in and back us in a fish. Let me tell you something, y'all are so you flourish. Come here for the carrot, if you make your body nourish. Some say your pleasure, some are let me.
We bet to the entire body. Entire body. All the girl, them go shake their body. Go shake that body. Oluwa bona mo bona belly. Dem mo bona belly. You know the money you take up police. Me at the life you gone.
Echale
call me Megatron. Just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on. I fuck him like I miss him. He just came out of prison. We talking shit, but they ain't got a pot to piss in. My name is Nicki M. I'm in a sticky Benz. That mean it's candy apple red. I'm Barbie, this is Ken. That is a Fendi fact. I'm with a 100 max. Oh, this is custom made. Donatella sent me that. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Shot, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm. Shot, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm.
We are please repeat, you are deleted it. Studio boy console are the wickedest. Simanishi posho nikibonga mil.
Mima koma na sufuri.
Mabahasha no no nikiona di.
Mamboga na michu.
Pigo na mwendo. Mapigo
na na na. Mapigo.
Mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo.
Kama ni baya baya, kamu wababa hapa kuna kukwaya. Walewe sona haya, surazime wakwaya, wanaona vibaya.
Tukipulizia mjani, akilisina tutu matumajani. Na waacha tutafarani. Oh, oh. Tukipulizia mjani, akilisina tutu matumajani. Wanapigwa na pungu wazi ona, ona.
Mapigo na mwendo, mapigo
na na na. Mapigo,
mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo,
yo. Utanipata base, nikichana mairungi. Napenda kila mtu, mababi na magwangi. Kanso tumewashika, Mombasa kibungoma. Baby ukingia stage, wanabungoma. Mtoto wa Hadija, nakupa kitu feshi. Sichana wa Kiswazi, anakata visexi. Wanauliza lini, the kanso tutanguka. Tuko wapa na mpigo, baka siku tangu.
Mapigo na mwendo, mapigo na na na. Mapigo,
mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo.
I'm the kind of man who don't give a damn. When you come to the bed, me a stamina man. When you come to the money, me a nicky plenty. Marash, 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 marash.
I'm gonna drink now my hands. Drink now my hands.
Marash, marash.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu tu. Sito kona drinks na my dem, we kamu. Sito kona drinks na my dem, we kamu tu. Tene furahi de, kuna kiroro, we kamu tu. Tene furahi de, kuna kiroro na, we kamu. Kona drinks na my dem, ama tuna slide tu kwa mariem. Tukitafta maresh kwa bagem. Tuna 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 wewe uko game, yeah. Niko game inde. Ina bega poster inde. Misi kama ethics, ita change position. But bado na kubeng.
DJ Bugatti 254.
Drinks na my yanks, we kamu. Sini kona drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu too. Sito kona drinks na my dem. Drinks na my dem, we kamu. Sit up on a drinks na madem, drinks na madem, we come on too.
Sini furahide, na kuna daige. Kasindano kame jame, karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogini gimbo nyoste. Nikajuja juvile kakothika. Piga deki na bado kana pika. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. kichuna mboga niko west makala kirombo sana na chesta la fushot ile design ya revenge gide gide leo nina bide
drinks na my yanks drinks na my yanks we kamo tene kona drinks na my yanks we kamo tu sito kona drinks na my dem we kamo sito kona drinks na my dem we kamo tu
Situ pewe zile ndoro Zile zi ufanya mini go hadi moro Zile zi ufanya tunakosa mamoro Snipe morale amsha usidoro baby Gurumisha isonge Nikuwekele kama carbon paper Leta diambo kikusa fanya mambo Hadi waya ishike mitambo Juu hii bunde imebeba mboro goto Rungu kienyeji hapana gedongo Hii bastola imebeba mboro goto Rungu kienyeji hapana gedongo Bada manado
Kona drinks na mayengs Drinks na mayengs we kamo Tene kona drinks na mayengs Drinks na mayengs we kamo tu Sito kona drinks na madem Drinks na madem we kamo
Latina, Caribbean, Africa, the real way. You ain't got it, go and get it on eBay.
Shake your bum.
Lights off. Speakers on. Turn this motherfucker up. It's DJ
Bugatti 254.
Vepe, kanyaga, waze wa shobo kudandia Kanyaga, klabu bomba omba bia Kanyaga, slay queens vipi show vya bandia Kivipa hayeti madaivi na vimia
Kanyaga,
uzushi
Kanyaga,
mashemu fake
Kanyaga,
nuksi
Kanyaga,
udadade
Kanyaga,
mawifi
Kanyaga,
paka maex
Kanyaga,
mikosi
Kanyaga,
oya Kanyaga
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ And if your gal doesn't know about it Tell her to ask her girlfriend
Kanyaga kana pigo za unafiki Kanyaga kama mbea si urafiki Kanyaga kama fisi anaroya usnichi Akulisha kubish kwa nivepe
Kanyaga
Waze wa shobo kudandia
Kanyaga
Klabu bomba umba pia
Kanyaga
Slay queens vipi show vya bandia Ukivipa hayeti madaivi na vimbia
Kanyaga
Usushi
Kanyaga
Mashemu fake
Kanyaga
Nuksi
Kanyaga
Udadade
Kanyaga
Mawifi
Kanyaga
Paka maex
Kanyaga
Mikosi
Kanyaga
Oya Kanyaga
Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga
Kama unalicheza zangu
Kanyaga kanyaga
Wale wakuda wadaku
Kanyaga kanyaga
Ye kitaku daku
Kanyaga kanyaga
Wajue isi namba chafu Squeezy watu wanataka money So mikimu itaku posti
Kanyaga
Kunitumia mipicha pigo gani Eti basi denku posti Oh yeah yeah Kadisa rusi kuchanga changa
Kanyaga
Wakati mwenyewe na majanga
Kanyaga
Sina godoro, sina kitanda Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga
Yee
Kama butila mugambo
Kanyaga
Wafuruga mipango
Kanyaga
waze wa insta ni jambo. Eti baby ni unge bando uzushi
kanyaga,
mashemu fake
kanyaga,
nuksi
kanyaga,
kudada de
kanyaga,
mawifi
kanyaga,
baka ma ex
kanyaga,
mingosi
kanyaga,
oya kanyaga
kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga.
Come on, Ali Chesa Sanku,
Kanyaga Kanyaga, Kanyaga Kanyaga,
yet get a good dago,
Kanyaga Kanyaga,
what you wait, sit down, but jump.
You said what you are, you know, you're shut up.
ukiwekewa kana dai na nasi na ukikanyima kana sura ya kazi.
Alejandro, hamjambo, usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor, kinikmtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes zimevuma.
Boko Haram, 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 Boko Haram,
kuto Najia miniani na nguu bila njugu Unashtuka na utadhesho na kirungu Geus lekwi na mecheze ya madudu Nako dudu na nyuma anatundu Toka green ni na jaba ni kuchom Ni kusetie kichom ni kurolie kindom Ni kuchambue kifom ni kumangie kisho Ni kudarue before ni kuzamue dufo Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchezo ni haram
DJ Bugatti 254 dangerous. Mew die, mew die, mew penda na penda. Fanya na feel kama veteran. Mew die, mew die, mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda.
Tingi na nyagoro alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo, duda na mchongo.
When I say call up, you know what I mean.
Got that new jar on the place. Yeah. Conscience. So mashy.
Yeah. Love it when you make you suck my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man I call. Make you fly high like a bird and drop none at all. Hey. Tell your body good on it, I'm at me. Hey. Tick mommy, back it up on me. Hey. This something so tight, it'll grab me. Hey. Anything miss, I do it gladly.
You bend down a bender. You bend down a bender.
Na nyagoro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo. Na mimboko mbaka usogo. Tima kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down kudundosa.
Kwenye wejibeba nga mew die, mew die, mew penda na penda. Chako
kwenye wejibeba nga
mew die, mew die, mew penda na penda. Figa fire ni
penda na mew die, mew die.
So we are coming with a force, yeah. Blessings we are reap and we coursing on full. Oh, in a rise boss. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus.
Yeah,
and gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends that take off. Third form, me say, me try a thing. And you know it formed out to be a fire thing. Now up on stage with chronics, I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, me say, I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your shot. To get ball in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall. So I'm here to give him the glory. I'm me delighted. Jah knows I'm a passion ignited. Got the music, me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends that take off. Baby load one time. Bitch, sit down in a class and we pour dead. Only said the road and we go on with the road.
Njugu na njiti, cheki bro, washa shasha adi moro. Bila ticha kuna shule kuja daru. Nyanya, puff puff. Orosho, piga shodol kuna giza. Ziki nice, tuji nice, uweki story. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap, tepo teme tap.
Nasi tikosa supo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Nachueni diva last money spend. Atakani mita Mr. Bagain. Gena si unikosa supo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Nachueni diva last money spend. Atakani mita. Yeah.
That's the only cause I'm so pussy stressed. Come on, Renny Keisha, pass you the pen. Not you any diva, last money spent. I drag any media, Mr. Bagging. Yeah, that's the only cause I'm so pussy stressed. Come on, Renny Keisha, pass you the pen. Not you any diva, last money spent. I drag any media, Mr. Bagging. Yeah, I'm passing pale Instagram, babe. Ben, I bend the sign, it's on my pale Instagram, babe. Ben, I bend the sign, it's on my pale Instagram, babe. Ben, I bend the sign, it's on my yeah, ni pale Instagram, babe. Ben, I bend the sign, it's on my
Namukia ni go Insta. Supa na kusuka nuna dinda. Ringa vile diva na tatisha. Twitter pana dani ndalalisha. Chuma ona uyu ako dance wa mebeba. Ona uyu ako japa na mavela. Ona uyu kiunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza twende dada blanda.
That's only cause I'm so pussy stress. Kama Renny Keisha basi unipe. Naju eni diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bucky.
Tamu kama embeka nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto. Utabaki umelikubali. Taratibu bwana mkunaji. Leo na shaking kini kiminaji. Joni ongeze. Ikamate usilekeze. Na uliza ni ongeze. Ikamate usilekeze.
Mambo Mbaya.
Fish bread food roasty. No scramble egg with my bread them toasty. Steph link me, she said let's talk about it. It just rich the British Castalousy. Daughter rock daddy Sean Spies is Palousy. 100 mil female stung a ouch. Hot gal care when I carry out carouches. Tom Ford color wanna know about a frozen. Tower, man's is bousy. Bousy. Yeah, my rank, I'm bossy. Stepping it out like I Nicky Mouse. Bitch, much busy, bitch, too nosy. All of me girl, them rank, I'm bossy. Anti-social, oh shit. Yeah, my rank, I'm bossy. Man's is bossy. Rank, I'm bossy. Man's is bossy.
Kila fusako ina the area representing. Tume chill kwenye base, tuna seti. Si ati mimi ama nini ni kumedi.
Loginia kimonyeski.
Oya oya oya, ati hapa tuna dam na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Loginia kimonyeski.
Watu wakari ubangi ndio mekari hiyo bangi. Nipeleke na rieng manjege wasini landi. Hakuna nare, wajashash na radi venye miudinya track. Walidhani hii ni pongi ya kaze. Akaze brayo mpenda manyonyo amechill tu kwa base. Konyagi draju kasi do hatu chase. Geto ni awa super jo so tingisha na yo pace. Ukicheka kina linda
oya oya.
Doba zade makufu
oya oya.
Sako ni hiti lafu
oya oya.
So stretch izo mapaja tuka
oya oya.
Hiti lafu sako ina the area representing. Tumechill kwenye base tunaseti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Mdogini ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadam na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Mbogini ya kimonyoski.
Mbogini ya kimonyoski. So original how wengine wana copy. Kama una ngori piga picha na uposti. Na kama una form si uka mtu kuhosti. Hii ni mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechill kwenye base na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya katelo, ai manshi kalejo. Sijaitisha already ya shato wa leso. Sijamvuruga na ashanza kunego. Mbogi ni ya kimonyoski. Hiti la fusako ina di area representing. Tumechill kwenye base na seti. Sia tinini ya manini ni
kumedi. Na wapeleka na rada na wapeleka na rieng. Kama au na rada ya delisha rieng. Hapa neko sakata sakata kam sakata. Shika yoyo kamata kamata kam sakata. She want a bad man lock it up. Never seen one like lock it. Turn around squeeze and lock it up. Bend over stretch for the lock it up. If you get step you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sana jua weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Kuja kwangu wakidai njugu. Security nyati wanadai rungu. Reni gani hata nilidhani hata. Jona rungu hata flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale hata. Christopher kadandani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Tem after kutek wa kakao wankirudi soba. Jwa jatete mabasi sivuti doja. Na kishiba kiuzazi ya daitisha maganji. Sijali chuyani kondule uchoma. Na makuku na simamanga. Lafu buda hizi kutu na simuamwaga. Bogi bado ni ya magasla masona. Marachet na bibi material la pantaka. Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwaya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona buy. After ni makuki na keki kwandai. Mensa na ukibleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwandai. Mensa na ukibleki jokesi badai. Badai, badai, badai.
Come sleep over niko na shashamane. Alafu tumangane baby hadi ngware. Come sleep over nina mizinga nane. Na baby usibleki jule kutu ninare. Nikikucheki na tight na nyonji. Leta pongi ni cheze piki ponki. Kani fomiko ya makomijo. DK hop kid wako wapi jo. Meza meza ako blow tu wangade eh. Cheza na mic mos mos usinyongwe eh. Tuniteta kata veta moto kapasi. Wet kabahari ya Mombasani. Jumpi na mi Benz pewa kitukali. Alafu oro aro hazipatikani. Awo amejibeba kanda ya ketepa. Na morning glory asubui itawekweza.
Jumpi bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei ya mangwa ya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona buy. After ni makuki na keki kwandai. Meza na ukipleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwandai. Meza na ukipleki jokesi badai. Badai, badai, badai. Banana, minae obas tunabakana. Hapo nyuma nasibika menafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda, si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda, si upandana.
Maribala na zinyamani kani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake towe toto. Pigo finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock na napiga koto. Sarki wala yopa kwa kana choto.
Alafu mbona juu unatapikana bado jashiba. Haya basi funguka kama kasi na miusku manga masaa si madakikana. Kame chapa nda chapanga makali fast. Hizi dhambi unaziosha ndani ya kanisa. Hapa kazi ni kupea nanga mami mbae tunakutaka nga. Tunadai ukidai tunapanda na moja kwanza nikuoneshe bana banana. Minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na panda, panda si upanda na
Alejandro, onyi wa mabimbo. Zimenshika, zimenshika kama zero. Kila 420 natinga kilo. Nikiwa ombido napenda nginyo. Weak spot yako ni kwa shingo. Unapenda probox ama limu. Chagua moja, leo ngizwe fimbo. Nasi weki tinti, leo tufungwe dilo.
Banana, minayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Ako pegi na mandomo, na pegi na madamu. Na kwa kiwa ndani zongu, kiwa na juma dondon. Ndana nandia ndai kuwa una dondon. Wabuti yoko, anadai sekende. Vinyana na lolo bila kenya wale. Pinga wina link is a it man deal. Bichwa kipao, tunaligolizing. Tenga tutra dan kugeta tango. Tunadarua darua apa kanda.
Haga unawai wai waroro wenye tako wana dai dai vipi safi mangwai tuko high high nimore cheki vile pungi mesimama niko bridge niko on samahani bicho kibao tokea jokizani ziwake sana tu dare hama fainti zikishika unawai mshikaji ndani ndani kwa ndai ni mamanzi meditation marinating the formation cheki vile wanambao kia tumbati mamdemu wanawai mkondikaki ona vitu zinasonga maskani tingi tingi cheki sianda fiti fiti bigi bigi wana bam bigi bigi
ati suti miangusha kijiti
1, 2, get a taco 3, 4, a big taco 1, 2, get a taco 3, 4, a big taco 1, 2, get a taco 3, 4, a big taco 1, 2, get a taco 3, 4, a big taco they say I'm getting money talk to devil my Bugatti they say I'm getting money junshamba ya di Ferrari ni siko ndani yani
akichoko chrada gani
siku zima somo stress labda someta ichi walai made mitu andandu uwa fiti thangriti Nairobi hakuna manzi ya bure labda does na BBC rap yako mistamburi kani ya Kenya u Dubai I game nilianza mi weather poka zamani 1, 2, get a taco 3, 4, a big taco 1, 2, get a taco 3, 4, a big taco.
Wanna speak Spanish? Como se llama?
Sí.
Bonita.
Sí.
Mikasa.
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of the body.
Dip and wine it, dip, dip, 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 dip and wine it, dip, dip. Dip and wine it, dip, dip, dip.
Chini, chini, numbu kia mpaka chini, chini, kati kia mpaka chini, chini, numbu kia mpaka chini, chini.
Nataka ucheze na mimi. If you know me down, pick a chini ni. I'ma bend down, put that thing on me. Let me do the dirty wine, I'ma nini ni. I'm in a Kenya, Uganda,
dipe wine.
Tanzania, Rwanda,
dipe wine.
Congo, Nigeria,
dipe wine.
Up to Jamaica, dipe all the way to London. Watch out me dip and wine it. Hands in the air if you like it. Watch out me dip and wine it. Yeah. See me pretty face and like it. Watch out me dip and wine it. Hands in the air if you like it. Move and go if you don't like it. Yeah. Dip, dip, dip and wine it. Dip, dip, dip and wine it. Dip, dip, dip and wine it. Dip, dip, dip and wine it.
Chini, chini, yumbo kia, mpaka chini, chini. Kia mpaka chini, chini. Rumbo kia mpaka chini, chini. Ooh mama get busy, busy, busy. Ooh mama get busy, busy, busy. Wanauliza where she from na wambia tizi. Na buaga manyanga na mkabizi. Mtoto kilizi, mama kilize. Ooh, ooh, nadizi. Ooh, ooh, nadizi. Them girl you burn my calories. Anapenda rafu. Napenda rafu tatu mbili ama tatu chafu. Kila safu juu ya kabati. Chini ya sakafu. Whiny dip 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 whiny.
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijebeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema nao. Wadese. Utawawa bure sijalala. Nimeficha tumakucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuku
padisha. Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama buji limechanika. Spika zina kitabu napata chibika leo. Yeah, yeah. Mama sita.
My girl just walk in a deso rock a band in a deso ka whine in a the artist way. Everybody break in a deso she na mind me a deso ka she whine in a the modest way.
My girl just in a the place just uno whine and bend your back and my girl just in a the place just uno whine and bend your back and
well. Girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. Inna the place man have to read for you. Come where you want man have to scream for you.
So she back it on me right, the girl put me in a corner. Tough girl be wine but them not get the armor. Check where we tear up in a place like Starma. Girl, me love the way you got drama.
Hey, ata girlfriend yako ana mind sana.
Juka juu, life ni fupi na amisi chifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu.
Mina gamzu niki rap tu, ma one two. Na kwenye klabu watu wana dance tu. Jomino kwenye track, majabu. Beat wa zim, sauti ya dahabu. Unataka jema, welcome to. Bora sura ni nice, I'm your bumps.
Najua nimewa kwa chiu, najua leo lazima watu wabanju. Tuchafuke kwa nini? Wanauliza tutasifu happy mbaka lini? Situ na shida zetu tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo namba za simu ndio tubadilishane. Ni vile tumejuana leo tu, kwa hivyo leo tu tutainuka tu na ku.
Cheza karumba. Pasua na misamba. Bila kuyumba. Tingisha hiyo dudha. Yeah yeah yeah. Said if you didn't know now you gon' know. Put a bad girl with a killer man flow. Takunya bunja mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando. Shtua jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Shtua jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Ase banju katu. Nasema tena banju katu. Bila kujali banju katu. Shida banju katu, hey. Ase banju katu, hey. Nasema tena banju katu, hey. Bila kujali banju
katu. Me know you up in
you
know. Me know you up in you know. Me know you up in you know. Some dem a know like you when you at the buffalo. Where you fi dancing, mazina fi faji. Give me that me up to me, that fi want to waraji. Them bad dem you up to see me body allergy. Came back lele kari, see we fire. Pabo, mo jen kobe, me no fear we. Pabo, mo jen basabre, me no care we. Pabo, mwe sembia, mo jen kore. Pabo, bamu abo twa inkoba kumotwe. Pabo, mo jen kobe, me no fear we. Pabo, mo jen basabre, me no care we. Pabo, mwe sembia, mo jen kore. Pabo, bamu abo twa inkoba kumotwe. Some boys see me bad, some act like no eye, some tonto mela, tonto minyad, boy, toza toza, tonso bola, boy, hear them air, from who telling you what they girl them air, more money hear them fear, hear come air, me mafia here, no para here, we here, me the rock of mafia, cabo, mo jen kobe, me no fear we, cabo, mo jen basabre, me no care we, cabo, mo sembia, mo jen kore, cabo, bamu abo twa inkoba kumotwe, cabo, mo jen kobe, me no fear we, cabo, mo jen basabre, me no care we, cabo, mo sembia, mo jen kore, cabo, bamu abo twa inkoba kumotwe,
dema two flows, no fire up, boy, dem wato, the boy, my feet, dem, no me moto, can't kiss you, kiss me, me send fire, no, fuck,
Napenda kitu kwa vigia from the far. Ama hakika ndani moyo unanifa. Napenda macho zako hips pambata. Kweli umenishika baby.
Mambo mbaya.
African attire. Napenda kuziba. Mtoto hauna mataya. Mtoto hauna mataya. Unapendeza mama.
Baby siku wacha tawa seme nini. Wako nimefika nimeseto mimi. Bangu wezi star. Nyote na yonga. Mtoto wezi fauna. Kuya. Kusha mama. Baby siku wacha tawa seme nini. Wako nimefika nimeseto mimi.
Wangu wa insta, yota na yonga. Baby ya nipe do nothing ya hiyo.
Kibambe, kibambe, kibambe.
I wanna give you some good love.
Kibambe, kibambe, kibambe.
Give you some good love.
Kibambe, kibambe, kibambe.
Kupelega Mombasa.
Kibambe, kibambe.
Party for your body and your body love me. Like I pass with whatever moment side. What's the more reading on your mercy of me? Touching a man that's touching a bird tree. Oh, oh, yes, I did it now. I for your did it up. This ain't it, no. Yes, I did it now. I for your did it up.
Benyama, Benyama, Benyama. Benyama, Benyama, Tebatifuna. Benyama, Benyama, Benyama. Benyama, Benyama, Tebatisiga. Benyama, Benyama, Benyama. Benyama, Benyama, Tebatifuna. Benyama, Benyama, Benyama. Benyama, Benyama, Tebatisiga.
Olukula makoli babino. Abandangala baleka musimu. Babula wamukano libatibu. Sichinakana yenga mbeda so weak.
Kwata, kwata, tube pea. Pea, pea, mukano tuba pea. Kwata, meza kuwe kea. Kea, kea, mukano tuba kea.
Oh, oh, meza chirina. Lavo yon dirina. Kise jeno. Meza chirina. Lavo yon dirina.
Benyama, Benyama. Benyama, 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 Tebatifuna. Benyama, Benyama, Benyama. Benyama, Benyama, Tebatisiga. Benyama, Benyama, Benyama.
It's a man them. It's a man them. It's a man them. It's a man them.
Bugatti 254.
Yeah, 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 yeah.
Sister fanya kama wanipa upendo. Sister maya maya nazi kwenye tendo. Sister kaza beki wasipate pengo. Sister fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 upendo pe. Nikupe matendo, 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 matendo te. Girl, you're my kachuku bigger than them. Girl, you smart, you're more class than them. Girl, you're mathematics 9 times 10. Girl, you pita like angolo kante. Chezesha sambu andra, litoto wakandra. Kishika na pandra, kama para pandra. Tucheze kandandra, vitu na vopendra. Nauza viwandra, teleza na gandra. Legeza mbrum, katisha mbrum. Chezesha mbrum, jiwa kutrum. Akina gaza wana kivizi mbrum. Kumina kishu kishia na bia mbrum. Legeza mbrum, katisha mbrum. Chezesha mbrum, jiwa kutrum. Akina gaza wana kivizi mbrum. Kumina kishu kishia na bia mbrum. Sista fanya kama wanipa upendo. Sista mwaya mwaya nazi kwenye tendo. Sista kaza biki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 upendo. Nikupe matendo, 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 matendo.
Amina, Amina Minati. Why you girl, why you do me dirty? Amina, Amina Minati. Kuso ya mukwano nyumiza majani. Amina, Amina Minati. Amigala, why you do me dirty? Amina, Amina Minati. Kuso ya mukwano nyumiza majani. On tome zabi senge, mane to sande. On sabaza mwenge, nkulaba kejenge. Olinda lwenzi kose no mita baby. Ooh, what a mistake, gali amekde.
Amigala, why you do me dirty?
Amina, Amina Minati. Why you girl, why you do me dirty? Amina, Amina Minati. Kuso ya mukwano nyumiza majani.
Amina, Amina Minati. Amigala, why you do me dirty? Amina, Amina Minati. Kuso ya mukwano nyumiza majani.
Amina, do why you do me dirty? Kuchanga chigal run to your papi. Amina, tunkubisa masasi. Wild War 3, yawa ya yebandi bubi. 40-40, biggie biggie. Amina ti chakulia yami yami. Fati fati, biggie biggie. Amina ti bongo shinodame. That's amazing sir. Amina, Amina Minati. Why you girl, why you do me dirty? Amina, Amina Minati. Kuso ya mukwano nyumiza majani.
Amina, Amina Minati. Amina, why you do me dirty? Amina, Amina Minati. Kuso ya mukwano nyumiza majani.
Kademka kwa fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen Bee Machine. Kako na Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine. Kamebeba steki bigi nika Queen Bee Machine. Kaki na mazi ya chane nika Queen Bee Machine. Nekizidi umenguwa nika Queen Bee Machine.
Kunyuke basi leo utatika. Ningoza wacha kwa kwa weka mna kamisi. Nikithani rodi naro kusukia ni mtaro. Misi fresh kwa mastingo nita kushika kilibaru. Na ukianza eti kuwika nita kumwaga diethan. Kuguru mishe shimolo utadhani mcheza pan.
Weka kademuka kwa fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Kame beba steki piki nika Queen Bee Machine.
Summer. She turned me on with a bum diggy diggy bum bum.
You got me like crazy.
254.
What I do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. So you fire me, got a part of you. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting be done, nothing I can't do for my baby Anytime when you need me, come to me, my side, holy. Waiting be done, nothing I can't do for my baby My shawty, yo, oh, they change my baby Baby, say you there for me As I there for you Baby, say you there for me As I there for you Oh, no, no Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby Anytime when you need me, come to me my shawty, wallet Waiting me down, nothing I can't do for my baby My shawty, yo, they change my baby What you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow go Like the way you back it up, the way you go down low And that's the reason they be hating on you Baby, you the badness Step on the dance floor and show you madness I'll be a kid, you be my real earnest Shut up, but you can't tell me why the flyers Baby, say you there for me As I there for you Baby, say you there for me I care for you Oh, no, no Yo, 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 boy, boy, yeah
Sema, me no wear with no pretenders.
party shot and wine, wine, wine.
I wine, wine.
No need for rush, take time, time, time.
Take time, time.
I take a shot and wine, wine. I take a shot and
bang,
wine,
bang, bang,
wine.
Y'all but split for me, dip for me. Baby girl, I want you flip for me. Come on back and roll it for me. Make me know so that you're into me. Taking it slow and intimate. Your intellects are roots and immaculate. Can't forget all your shape and sexy leg. Baby girl, me a beg, you know make me beg. When you do the thing, you mash up me head. Just imagining you moving it in the bed. Keep me alive and I make me dead. Then she looking at my face and said,
I take the shot and wine, wine, wine. I wine, wine. Hennessy shot and wine, wine, wine. Wine, wine. No need for rush, take time, time, time. Take time, time. I take a shot and wine, wine. I take a shot and wine, wine.
Hold up, hold up, hold up, hold up. When I say pull up, you know what I mean.
Ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipopo, chapa kipo, chapa kipopo, chapa kipo, chapa kipopo. Ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Girlfriend yako ana mind sana.
Chapa kipopo, chapa kipo, chapa kipopo, chapa kipo, chapa kipopo. We ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipopo, chapa kipo, chapa kipopo, chapa kipo, chapa kipopo. We ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Goddess in this bitch got you on the sideline. Motherfuckers hate cause I'm getting prime time. Ain't gotta apologize cause I'm fine, fine. If you ask me, every time it's kill time, huh? Everybody wanna rhyme to the song. Murder, murder, murder like I'm Don Corleone, huh? It's lunchtime like a butt with a thong. Put the ting in my face with me, the ding dong. Hey yo, T, that come hold me waist. Make me bend down when I'm giving you the taste. Boy, but I need it back, that great. You know you can't.
Gai, 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 gai
guy, guy, guy. Legeza, chi, legeza, mam. Legeza, kiuna ni peke jeng. Legeza, chi, legeza, mam. Legeza, siapa ni peke jeng. Legeza, legeza, mam. Peke jeng, peke jua, peke jeng. Legeza, legeza, mam. Legeza, siapa ni peke jeng. Peke jeng, peke jeng, peke jeng. Peke jeng, peke jua, peke jeng. Peke jeng, peke jeng, peke jeng.
Wanabebwa na uba kando maskuta. Ile vako ya makaji mindo gas kuka. Kauka spell, ikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandomi uvuta. Winga kwangu itabidi umeikumuta. Maketani weekendi lazima utoe form. Na mamlei na wakilandi sisi tuwa bomb bomb.
Izo uzembe na lazima iwaweze. Kabit kakoplay na kajongeze wazeze. Shika zigo kuma brana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 gai. Legeza, 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 kiuna ni peke jeng. Legeza, 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 steak ni peke jeng. Legeza, 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 zigo ni peke jeng. Legeza, 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 legeza.
Ingata shingo, shingo. Chema love, love, bye, love, bye. Why you a sipo single, single? Wakinyona nawe wazira, wazira. Yeah. Ukitembea nyumba bingi, bingi. Itofuni kipini shanga bangili. Nani pagami kiwili, wili. Tukiwa wawili, wawili, wawili. Miundo kihindi chori, chori. Napyojua kulisaga kachiri. Nani pagami kiwili, wili. Tukiwa wawili, wawili, wawili. Waonyesho na vyo dondosha. Kapota boki unobambucha. Wamera ukamini likesha. Walikutaka waka kukosa ehe.
Dondosha, idondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo. Idondosha, idondoka yo.
Dondosha,
idondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo. Idondosha, idondoka yo.
Aya dondosha, krikiti kata. Kiuno binjuka, dona nikosha. Apo swadata, fanya unabinuka. Basi dondosha, sindimba chakacha. Ndumange kapuka, wali dondosha. Fanya kunichachafya, nizidiwe huka.
Nyonga umejaliwa, kakupa mama. Utamu sukari ya miwa, uko mwanana. Kweli umetunukiwa, we mwanana. Kumesha wana kufisia, waonyesha.
Highway, nyonga sogeze. Nise benze benze, highway. Haya jibebe bebe, fanye unadege dege. Gile geze geze, highway.
Dondosha,
idondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo. Idondosha, idondoka yo.
Dondosha,
idondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo.
Hey, minataka ni chunguli.
Ah, chunguli, eh. Inama ni chunguli, eh. Ah, chunguli, eh.
Inuka kwa juu, tetemesha.
Ah, chunguli, eh. Inama ni chunguli, eh. Ah, chunguli, eh.
Kama unatwanga unapepeta.
White gun to my head, say make I deny you. I go tell them, say lie, lie. Don't be like, yeah. I've been spending all of my money on you. Spend a couple of million on you. Give you love until you say don't do it, yeah, yeah. Special type of feeling that I feel when I'm with you. On the mommy anytime where I deal with you. I want your heart and soul and your own body. Let you go, I'm beginning to begin to fall. I'm beginning to begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love.
begging me to begin to fall in love. This love not the ordinary thing. It's supposed to be one night thing. But I don't let catch feelings. I get vexed when I see you with another person. No, no, I don't let budget check no more. Make me felicitate your love. Hold me tight and rub on my head, baby. Make I feel alright.
Special type of feeling that I feel when I'm with you. Hold the mommy and it's our way out there with you. I want your heart and soul and your own body too. I can't let you go. I'm beginning to begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love.
DJ is on fire.